Nimepata yule ninayempenda. Nimepata yule ambaye shule kaenda. Nimepata yule ninayempenda.
Papa and I'm in the center.